wano manyeyo jogenda siba na banyoko jogenze bagenda kukwagala olwabikolwa mpozi n'empisa zoko ogire mukama musose mu byokolera omusembye ngayo ogire pamba muteeke mu matu atera obe muzibe ojja kuwangula
www.mp3ugandanmusic.com.